I don't know, no, no, why you're wasting time. I know you're wasting time. I don't know, no, no, why you're wasting
time. Malkia, 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 Kukua this fine in a Kua unfair. And you already know. Yeah, you already know. Malkia, 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 nimekutuma text mingi kama mia. Hivi ndio umeni show, yani umeni ghost. Mi yule musexy, mini yule mudeli, liupenda kwa na pedi wa mama na walevi. Mi yule musexy, hauwezi niseti. Hey, na kauna GD, kauko na main character energy. Ukigostiwa, ghostika. Tough time never last, only tough people. Blokiwa, blokika. You're a 10 out of 10 time, you're going to fika. Ghostika. Bro, shika story. Kumbuka yule dem nilimnogi. Ey, si onjogi. Yule tulipata na gatoi. Uyo shori. So jana nilipata na nambogi. Tuka link na my yangs. Mini nkaingia dance. Nikempata na Pascal Tokori. Oh, ngoja mengine. Tulia kwanza ni kuambie. Masaa nilikatch time. Alitoa clutch ati anashika simu za utile. Huyu de matanira rua. Kila siku nasikia ruma ruma. Hata hajui jina yangu buda. Anashinda akiniita Nick Mutuma.
Ukighostiwa, ghostika. Tough time never last, only tough people. Na ukiblokiwa, blokika. You're a 10 out of 10 time, yako inafika. Ukighostiwa, ghostika. Na ukiblokiwa, blokika. You're a 10 out of 10 time, yako inafika. Ghostika.
Na, 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 na.
Ukigostiwa, ugostike.
Ukigostiwa.